Minisita atwala ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni alagidde wabeewo okunoonyereza okunnyonnyola ekireetedde abaana abalenzi obutamalaako kya musanvu okweyongera mu ggwanga. Okusinziira ku kitongole ky'ebigezo kiyuneba abayizi abalenzi 38,496 be bawandiisa okutuula ebigezo mu kibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde, ate bannaabwe abawala abawandiisibwa babadde 42,834, ekyoleka nti abawala bangi okusinga abalenzi era nga bano be bamalako eky'omusanvu. Mukyala Museveni agambye nti omuze guno guzze gweddingana emyaka egiyise.